Yeah. Oh, na 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 na. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see. Yeah, yeah. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see. Yeah, yeah.
Yeah. Karibu kwenye maya kupe daddy love. Believe me, ni vitu wet wet sovi cup. Ni kupe keys to my crib, keys to my bedroom. Ukichoko jitose kwa jikuz in the bathroom. Na auto kwa waboat, mana ghetto shali fix. Ni wewe tu DSTV on Netflix. Mekwa kia midori, mawa mashuka ya pink pink. Nikifika tu, na kubanduwa kipimpo la fuilo. Latari, lazima ntefte stimu ya ndum na vikari. Niwe mahari, ni kupe extraordinary. Penzi flani, latari. Nona kama wad, unanzidia, my dear. Unakarufu flani, unanukia, alafu.
Jipangela siku pigi kimoko, vitatu basi.
Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see. Yeah, yeah.
Tumigeza mautamu tu, leo na kugea utamuamua. Kusba ungapi ni wewe unayemua. Leo majilani mpaka jina tanijua. Sopo kati ya mapaja tunanyonya mpaka pua. Funika funua, binuka binua. Bandika bandua, kama unavyo nijua. Chubuka chubua, ukinipa na chukua. Nakula huku na huku sama kikibua. Pika ili nimle mpaka mpish. Sige upaka mkombo ila sviki. Ukikamulia ndimu sinaga ubishi. Mana waga na telezaga bila vilaini. Leo, leo, don't slow down. Leo, leo, but the chimbika is going down. Leo, chaga zikivunjika, we go down. Leo, leo, show kali sana, slow down.
Yeah. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see. Yeah, yeah. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see. Yeah, yeah.
Hatuitaji mashahidi after man. Johnny kupe tuition after class. Chagua wanja mechi go down. Na geto mbili Kenya mengine dome town. So binadamu ni creature. Vera sidika kafichwa. Usiombe uone tako live kama ulidata na picha. Na kama kichuma mchicha. Taka ungekua preacher. Chakwanza funga kwazia kuna kamera za kuisa. To fall in love with a beautiful girl. Kumkaribisha to my beautiful world. Baby baby. To the moon and back. Upendo ni pure. Me Dr. Love sama penzi na cure.
Baby come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see. Yeah, yeah. Baby come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see. Yeah, yeah.